hanɓe jeji nayimoy taggal wuro mbiyeteɗo ko Jérusalem. Ɗon soldateɓe pengi koyɗe makko, jungo makko e dow leggal palingal. E dow ngal ɗo palal Yesu tampi no fewi, kono ko Allah wonno mo wawno iwde e oɗon palal. Ɗum noon o waɗani ɗum. So waɗino ɗum o wonatano dandowo men. Ko faade sariya Allah, ma neɗɗo ganduɗa mo ala bakat mayna batte yimɓe fof, ko ɓi Allah tan wawno waɗi ɗen goɗɗe. Nden noon Yesu mayi dow palal batte ma e batte min. No mayanno e dow kurande o wonti neɗɗo mbote Allah, mbaraɗo e dow leggal palingal batte men. Sababu nde ƴiƴam ɗam rufiɗam dow palal ngal, ɗum waɗi bakkat men yaafe, kala ko mbaɗen yaafe. Sadaka Yesu woni saka timuɗo mo Allah jaɓini men beele enen fof e mbawa dandede. Caggal mayde Yesu e dow leggal palingal ngal hankkadi inne maade sohlaani sadaka beele ene waawa yaafede. Yesu hokki ƴiƴam mum, hokki ngurdam makko beele e mbawa dandede ha abada. Alaa fof ko eddi hankkadi ko waɗi haani waɗede. Ko enen kaani hoolaade jaɓenen sadaka makko o. Sadaka mo tottiri e dow leggal palingal ngal batte ma e batte min.